www.cashrulesblog.co. Cash rules everything around.
Iwe wilalabai. Olo chalo chonse chikuzonde wilalabai. Zakumenye lankondo. Baby ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Baby, nangu vivote still uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chambe wewe. Baby, nangu vivote still uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chambe wewe.
Lola shafi obu tali tuafu mabastia unchili na weo. Tashali onse pakunso minaneo. Uwingi ya makapo ya pitia muheo. But isetika lipo tichita na weo. Kuisem pepo imfula haka suwa. You forever be the one vika kuchifuwa. If I say I'm dead over you walantalika. Rather die than see you with another nigga. You the lady of my dreams, she lota. Nima kuya nikauka nikakulota. Umushe wa sowa lesa baby you knowka. Plus when you write me kuyureka. Ndiwe ni mafuno ngala nae everyday. Nikalipo peza pomu kazi munga iwe. Dawa you the best ever. Kukusha never. Mpaka na kumpela tukekala
together. Iwe wilalabai. Olo chalo chonse chikuzonde wilalabai. Zakumenye lankondo. Baby ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Baby, nangu vivote still uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chambe wewe. Baby, nangu vivote still uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chambe wewe.
Yeah, nala kulwila, kuna kufwila. My tears of joy nga tufuna kulila. Wasaziziwa, oko tulwila. Ukakalipa uzilangane mumira. Yo, a queen the chick I'd love to show mom. I mean I feel so sick nga still none. Nga papita dekwa na papita 4 months. Iye definition ya romance. Ah, you too dope, my fly baby. You the reason bella over excited. So I decided to dedicate this song to you. Cause you really ya high grade iwanga kushobe ba I got you. Ndiwe type inga chitile wedding katatu. In fact I'm about to kneel down kwena uli musuma iwe
wilalabai. Olo chalo chonse chikuzonde wilalabai. Zakumenye lankondo. Baby ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Penangu imalimba, penangu timagona njala. Bati umani uza iza kabalansa wande. Nangu ipossessioni, umani pasa maplani. Niweweka unangala kumutima baby you know.